okuva ku nsonga edda abakozi ba gavumenti onalebo muluuli Mukasa asabye abakozi ba gavumenti abafuna omusaala omutono ng'omwezi guwaireko okuba abeyikayikamu olw'ensonga nti gavumenti eri mu nteekateekedde okubongeza omusaala. Onalebo muluuli Mukasa ategeezza nti gavumenti erijja kwongeza n'abasomesa ba arts omusaala mu kaseera mpawekaaga singa ebyenfuna binaaba bitebenkeire wano mu iwanga lya Uganda. Abeera ali kwogera ku NBS Radio ngali kubita mu Musaka Magambi wa ife.
Yes, kati kiriwo nti waliwo kutakwatagana bantu bali waggulu bantu bali wansi. N'ekino kya kaseera kuseera amangu ddala ng'ebyenfuna biteredde na bano abasomesa amasomo ga arts history n'amala bajja kulinnya kugamba mu maaso eyo owa science ajja kubaako n'akakizo katono nnyo ojja nakayita allowance naye ng'omusaala so ekyo kintu kikutteko era omwaka oguwedde twasinkanamu n'abakulembeze b'abasomesa basomesa amasomo ga arts history ne tukkaa nti wajja kubaawo kwongeza at least 25% kyayogeraganya ne Ministry of Finance.